Pero cantieri.
On the 13th of June,
1979.
Und ich habe zumindest Tagebuch zurück von 1979.
I was issued by the state a permission to occupy the site in Proclamation 26 of 1936.
In 1988,
I extended my building as a staff and informal workers on the site, accepting back matters. Giving them accommodation, food, and guided tours.
In 1999.
On Mr. Paris' death, I was approached by the Manasa brothers. I agreed that they take over the operation of the business for a rent of 5,000 rand a month. It escalated to 7,000 rand in
2002.
Requesting that I sell him the tourism business portion of the site. On the understanding that his lawyers would attend to issue of planning and permission, subdivision and transfer. In other words, his lawyers will see that the act is put in the letter of the law. I signed an agreement on the 25th of January 2003. With Mr. Malander, purporting to sell and cede a portion of the property that I will occupy. I received the first deposit on account of sale and cession as a relevant portion of the June of 25,000 rands on the 23rd of February, and the last installment was paid on the 27th of February 2005.
Imali ke ndayifumanayo yokuthengisa loo mhlaba woshishino ndafumana lokuqala imali
ye-25,000. Mr. Malander came back to me and said that his lawyers were encountering problems in getting permission for subdivision.
Wabuya ke uDavid Malander sithi kum amagqwetha akhe athi afumani ngxaki ekubeni le ndawo ingaphindisane ukuze Tenda waifuna yo ingi kwe ena.
I also saw legal advice in my son, same name.
Chape genamu da kakela, kune tolo semte twin, kesanda konyana wa amu ongu shen le.
June 2005, I got a copy of the Minister of
Land Affairs
response.
On June 2nd,
he said, your time is the position of a permission to occupy. Certificate issued in terms of Proclamation 36 of 1936, which grants him as land rights holder, not a land owner.
Uthi ke lencwadi isuka kumfanisa ithi yena ulungela nalo kula mhlaba lenokuba ahlale kuwo abanamithetho kweseyikhontile endalweliza akangomnikazi womhlaba ithi ulungela nalo lenokuba kuphela
Buying and selling of trust land in South Africa is illegal.
Ukuthengiswa nokuthengwa komhlaba kweli lizwe laseMzantsi akukho mthethweni.
The Jersey Traditional Council, under whose jurisdiction Lower Nyenga Admin Area falls, holds a similar view for land affairs.
Kwananjalo ke equmrhu elialikhulu lakwaTshezi. Nilalo mfanekiso ngqondo mnye wento okokuba umhlaba awuthengiswa.
The Honourable Jersey Traditional Council also agreed that the so-called sale to Mr. Malerba or anybody else of the land or the portion of the land by was occupied. They didn't approve of it.
Kwakhona ke nenqila yethu ebotikileyo yamathini yathi nayo Noba ubani na ingakumbi kulo mhlaba noba njengwe ngoDavid Malherbe lo bethenga lo mhlaba ukuthengiswa komhlaba nayo ayikuvumeli.
The council said that the land could not be lawfully subdivided or sold and only returned to the traditional council.
Yaze yathi ke nenqila umhlaba lo awukwazi ukuphinde ucande sele ucandiwe ungenawuthengiswa nakanjalo. Konke into nokwenzeka kuba umhlaba ubuyiselwe komkhulu.
If I or my family no longer need it.
Okokuba mna nentsapho yam asisawufuni.
I advised Mr. Malerba of the situation and suggested that we revert the situation before the portion of sale and that I will refund his money.
Ndiphindile ke ndathetha noDavid Malerba ndamcebisa okokuba le nto ayiphumeleli masibuyele mva kulaa ndawo esiqale kuyo mna ndikubuyisele imali yakho njengoba ufune isabelo sale business ayenzeki le nto.
Mr. Malerba was reluctant to sign the lease suggested by Land Affairs Ministry official in his letter cited above.
Ulendafes ke uye wacebisa into yokuba yena makubekho ilisi ilisi ke kulapho kunikwana khona umhlaba ukuze uba nahlawule ibe loo nto ivunywe ngurhulumente waze wacetyiswa ke uDavid Malerba into yoba makasayine ilisi njengokuba ulendafes ecebisa ngolo hlobo uDavid Malerba kangafune ukwenza loo nto.
My son, we wrote a letter to the lawyers of Mr. Malerba.
Mna ke ngokunceda lamagqwetha unyana wam ndaze ndabhala incwadi ndiyisa emagqwetheni kaMalerba.
Telling them that we will pay back his money or otherwise he can offset the amount we paid as lease inside and lease agreement.
Sisithi kuyo sizawumbhatala imali andinike yona okanye okokuba afuni njalo. Ize le mali ebendibhatale yona ibe yimali arenta ngayo laa mhlaba ebewunqwenela.
The backbench of the lawyers of Mr. Malerba was reluctant to do that.
ama kwecha ke kamisi ma heaven now kambe avuna ukwenza lonto.
You made it very clear that the portion of the property known as Joyce Place we made it very clear that the portion of the property Joyce Places
ayenza ke yacaca intokokuba laa ndawo emhlabeni apho kukho khona intombi yakhe le kuthiwa ngujoyele iphawula uphaphezulu
was included of the old so-called sale concession
ayona ayingeyo ngalenye yale nto besithetha ngayo yothengiso lebhizinisi.
I signed the agreement honestly believing and relying on the advice of Mr. Mandela.
That's why I can't do it, man. If there is a kid in the open, I'm going to get it. Put it there. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to
get it. That I have property to subdivide and sell which belongs to me.
Dan sehingga bagaimana di naum saba ini nopo sehingga apa kau nanti tidak lute di se apa di mana lancar. Untuk dalam gua juga gua punya dapur kan dah sangat lupa.
Realizing that I only had a license to occupy a portion of land.
Untuk sekali bawa saya gua pun dah cukup dari rumah hati nam saba.
Despite the advice of the lawyers and my lawyers, Mr. Mandela,
Mr. Malihedo uye waqhubeleka waze wakwazi ukuba afumane imali eyi-800,000 andithatha uthele efowuni ndithe sesiphelile lapha esikolweni ndithe sesiphelile
from the EU and the ECDC.
Le mali ke yaye iyimali esuka phesha kwezilwandle kusithiwa yeyemvumba yaseeurope kuthiwa yi-European Union kusithiwa kwakhona inxalenye yayo izawusetyenziswa lela kungu kuthiwa ngu-ECDC ekuba kuthiwa ngaphambili ngu-TDC.
This was done behind my back.
Le nto yenziwa ngaphandle kolwazi lwam.
And behind the back of the tribe and the family.
Nangaphandle kolwazi luluntu lwabatshezi kwakunye neqela.
As recently as November 2007.
In
an article published in the Madiba Election Magazine, Mr. Malaba has repeated the false assertions. That he owns the site. That he has a permission to occupy the said land. He should buy the apartment of land of his. Mr. Malaba's action and prejudicial and are deeply offensive to me.
Imisebenzi kamise Malihebe iyandihlaba yaye iyandisolokisa indlela eze ngayo izinto nasebantwaneni bam nasebantwini
babatsheli.
Nakonakunjalo ndisazimisele into yokokuba ndiyafuna ukumhlawula uMr. Malhebe imali
abeyihlawuleisicelo
sam ke sesokokuba abantu babatsheli. nomcimbi ngobe sezandleni zabo lengabo abasombulula lenyenye.
Thank you for loving me.
Yabulela ngokubani ndithandile.
Make sure that my older son gets my life.
Ndimanela into kuba ndiqinisekise into kokuba unyana wam omkhulu uyawufumana umhlaba wakhe.
He is also a child from this life.
Ukwangunyana kwesi zizwe samatshetsi.
Would you like to say goodbye?
Ndiyabulela, ndishiyeke kakuhle. Thank you very much. Kwaye kuhle.